hold up.
Billy Bala in the house, yo.
Mama house is music.
Karibu kwenye kizazi cha mabisho. Watoto wataki kazi mda wote kwenye vio. Masela wasela mavi matuzo naliwa vio. Siku fichi bila kazi ni kazi kupata do. Kila kukicha kili kumkichwa na wazado. Mifuko ishangilie wala sukujaza show. Harakati zina sita means na kuenda slow. Bashu wanafanyiza kiume na kazaro. Chini la kuchumpa na dunda na sinabari. Sina swaga za vichupa na mbuga ndo yangu stari. Kila mishe na kunja nko bize na sako gari. Kama weni wakifunga ni biche sitakishari. Sinyongi kama pupa, niko originali. Duga duga minavuta mfuko ni siko sinari. Mentali natafuta, kweli singoji zali. Mtani kwetu kumenuna dokoza wakose shali.
Baro nipo fresh, taki usush. Leta dili kila mtu apate cash. Silete uzush, mara nyingi niko busy. Wange aspeni stress. Baro nipo fresh, taki usush. Leta dili kila mtu apate cash. Silete uzush, mara nyingi niko busy. Wange aspeni stress.
Ni mimi naifanya, so kwamba sielewe. Ushagu wako na fasa, nela kwa sasa sipokea. Inelewa nacho kifanya, snitch get off my way. Nakifanya, nafanya haswa paka mambo ya we okay. Kasingu na pambana kwa mana life ni tighty. Sina mamba kishamba, sizi mi mamba kiwaki. Nkicheza lili la mana, na tag na washikaji. Stack kuenda mbele sana, wenangu nkawacha baki. Nishajitosa sasa, milele nitafighti. Jira lina nyosha sana, hindi life lucky, fucky. Life lucky, duanzi, but I'm still survive. Life powered by mandazi, ndo nimekuli. I'm Zazi la chill bro. Keep on waiting, I'm coming soon. I'm a little boy. Still I make things sound good. Bully nyingi kwanzia night paka subuhi. Kisha vice versa and still the gangsta gado silu.
Baro nipo fresh taki usush. Leta dili kila mtu apate cash. Silete uzush, mara nyingi niko busy. Wange aspeni stress. Baro nipo fresh taki usush. Leta dili kila mtu apate cash. Silete uzush, mara nyingi niko busy. Wange aspeni stress.
I know I can.
Yes I can.
Be wanna wanna be,
yeah. Venye na penda.
And if I walk out today,
can I again?
I'll be where I wanna be,
where I wanna be.
I know I can.
Yes I can.
Be wanna wanna be,
where I wanna be.
And if I walk out today,
can I again?
I'll be where I wanna be,
wanna be, wanna be.